Ekitongole ekivunaanyizibwa okulungamya emirimu gya yinsuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority kitadde ku nninga kampuni za yinsuwa okutandika okwefumiitiriza n'okulowooza ewala mu kwekenneenya ebigenda mu maaso nga kyeyambisa ebibalo ne bwina aliwo okwetekera obutyabaga obugwa tebulaze kiddiridde okubalukawo kw'ekirwadde ky'Ebola mu ggwanga. Senkulu wa Insurance Regulatory Authority Ibrahim Kadu Nabirubega ategeezezza nti ng'ebirwadde bikyagenda mu maaso n'okubalukawo kya nsonga ebitongole bya yinsuwa birabike nga bibeera bisobola okwetekera embeera eya butyabaganga buno. Okwogera bino abadde mu nsinkano ya bassenkulu b'ebitongole bya yinsuwa mu Kampala wansi w'omulamwa ogw'okugaziya obuweereza obwa bizinensi ya yinsuwa mu biseera eby'akatyabaga.